Foto ko sappo e jeego'o. Hiite mawnge diga nder deftere Daniel surawol tataɓol. Nder laamiiɗo lili ɗum wadda Shadrak, Meshak e Abednego. O yi'iɓe, to on ngaɗanayi ɗum sifa sujada, ɗum ko cardi, ɗum huboto on nder hiite. Moye Allah non hisnata on? Nden himɓe ɓen noti ngi'i laamiiɗo, Allah on mo men tokkata kam hisnatamen. Ko o hisnayi men bo, ay men ngaɗanta ɗum sifa ko ɗum waɗiri cardi sujada. Nden Shadrak, Meshak kama Abednego kuba nder hiite mawnge ngee. Nden laamiiɗo yi'i ndaare, e mi'a himɓe nayo ina njaha nder hiite. Nden nayaɓa on nanda hano tagaaɗo. Nden himɓe tato ɓe ngari ɓe ngurti diga nder hiite. Hiite waɗanayɓe komi. Laamiiɗo yi'i Allah Shadrak mo Meshak e mo Abednego lildoyi mala'ikaajo muɗum wari wurtini maccuɗe makko. Wala Allah goɗo bawayɗo waɗugo non. Bandiraɓe am, Shadrak, Meshak e Abednego tokki joomirawo on goto, famaa nden nde ɓe ngi'i iɗum yiɗi warugoɓe.